bwana. Ladies and gentlemen, I have good things and this is for you and you. Him introduce myself to the world. Hapa ndo King Wao digitali kutokea na rogi. Mwanzo likuwa jogging, mechi bila mazoezi hainogi. Jia madini arisi kutoka direct kwenye mgozi. So kila mtu mzima kakuwa hausish kwa kuclaim. It's been a while tangu kuplay hii game. Yama poko poko mogali samako kwenye flame. Koweka yeshima popoto kimeshe my name. Yo, the time is now tu ya kusanya yalojiri. Yalojiri yanatimia tulo ya tabiri. Kwa saa nne ndiyo inakuwa cash na sio kama mili na uwe serious. Kabla kuingia disco na kanda mbili, wacha ncheke nine nepe nisi nune nisi zeke. Yani mgeni rasmi tu nimefika na kuwakatia utepe. Pole kwa wote walongoja nteleze lua niteke. Mpya hali nguvu na kasi kama mheshimiwa Kikwete. Hakishindikani kitu hatupangiani inshu. Hakitabaki ya Mungu hatushikiani visu. Uonekana suburi vozuri wa siku. Mafanikio ni hali na maendeleo ni vitu. Chakutumbua ni jipu, chakufungua ni zipu, chakuchanganya ni mazaga kabla kupiga lipu. Either like you all not street or the mainstream. Sipo shtuko timize ndoto inabaki kuwa dream. Number one what a one job rest rasta man. Hakuna taka taka safi, more peace more funny. Kwa muonekano nje msinge nijua kiundani. Lando mimi mali yenyewe mnaitafutaga shambani. Oh, wigo 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 ni mpana wigo. Na kuliko fedhea bola la wama. Nitoshe kusema kuna maisha baada ya ujana. Na 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 na. Welcome to the Super Nyota Package. Super Duper MC Itani most one. Chakula chobongo G Indo strated. Fungo eno fungo akili kwa free. Hata bila damage. Unapanga ni kama chopa. Kusikia honi tu washaogopa. Kwa tenga maji ya mwezi kuja chota. Takuwa miujiza kaya Harry Potter. Karibu elime mtaa kutoka kwa kijana mtaa Super Nyota. Hehehehe.